set. Stop talking.
Se vakulumila vapanzi, bathi basopa kungozi, shayi namba yaphansi kwamanzi, uzojava vele ngenkani, uthanda ungathandi, cela ningasidedele, ngoba vele soqeda abaningi, ayi soqeda abaningi, soqeda abaningi.
Ay, so preta, va niña.